omusajja oba omwami obikyokwegatta tekiriiko nti mirundi esatu oba etaano oba kkumi wabula singa omufumbo yenna waba ayagalire ng'agamba mukyala we oba omwami oba omukyala asobola okugamba bbaawe bwe basalawo nti baagala okukola kino nga balina okukikola basalawo nti tebakikole nakyo kibeereoke kasita bombi bakkaanya naye kati omu singa yeebuzaabuza nga tabuulirikire oba olw'ensonga eno oba eri ensonga eno obaeno nja kikola ekyo awo wewali naye kati omwami yawaayo obujuli kyala yalemerera okutuula waka ate yali jala nga alina amaga amalala ate oluusi ng'avaawo waka yabeerawo emyezi emijjuvu ng'ebiri gyokka kati weyavaawo n'agenda oba yagendawo teyamutegeeza nti ngenda wano oba wano yabulawo obubuzi era kooti we yasinzidde okusazaamu obufumbo bwawe.